gang, gang, gang. Pano peso ni twice ya likaba.
Never give up.
Do fisanga vituka visha pami bakesa.
Never give up.
New down, pemba kulicha uta.
Never give up.
Aso hati, chosa pavo da uta.
Never give up.
At Bungie,
never give up.
At Shan,
never give up.
At Bungie,
never give up.
At Shan,
never give up.
Do fisanga vituka visha pami bakesa.
Never give up. Never give up.
Lusaka kwa safi, piku wa manga lusaka. Mundu wandi, biribuka no nenuka sana.
Biribuka
Waimbadi ya fiat media lausaka. Wembe shafi wa elesa lausaka. Never give up, ngori na koi nilesa. Musumalisha na koi. Never give up, wanduka kule. Linonge sendo, wanduka kula. Kapishemo, desha munga nipola nishi. Desha mo, nomba lino. Kambo kulu, kefya mselu. Kambo kulu, kapopopo. From ukuru, ka instao. Kambo kulu, kakamkuno. Waikara sana wanubo kamkuno. Sobelenge kubaibu. Lumbareze pa fio wako ate. Fio wako ate, oreta kwa te. Fio kwa te, oreta kwa te. Fio kwa te, oreta kwa te. Fio kwa te, inesha kwa te. Fina kwa te, oreta kwa te. Twice ya likaba.
Never give up.
Do fisanga vituka visha pami bakesa.
Never give up.
New down, pemba kulicha uta.
Never give up.
Aso hati, chosa pavo da uta.
Never give up.
At Bungie,
never give up.
At Shan,
never give up.
At Bungie,
never give up.
At Shan,
never give up.
Do fisanga vituka.
Never give up. Never give up. Never give up. Never give up.
Must be.